Yo! Hey!
Yofanele ukuthi uyogeza, uyokhuluma nabantu abadala, banihlanganise phezu kwethando langempela. Mangibheka inhlolo ngiyabona kunomalume oyofika amphuce kuzo.
Zangzo.